Osi walini.
What's I take about we? You know we belong to we be together, baby. You know we belong to we. Suddenly, you change your mind. You're telling me your mama won't let you be mine. Why? Osi bati konde momo tema tele folo taiwe. Wokane siya senza nkala niza mali laine. But them sweat that so many times to you, I really want ya. Na kukonda cheku dala baza kalemfana. What move? Una chinji janeti. Tuye tipange banza yetu, baby. Don't let your mama destroy what we have. We're coming from afar. We're coming from afar. Say, but my sibu tila.
Nisi wakale ni makolo bako siwani food. Nisi wakale, baby. Banja yako sini kona. Janeti wa uzewe. Ndalama sizinga kukule. Ai. Janeti wa uzewe. Ukonda tela ne. Osi walini.
Siwezi kupenda mtu mwingine bila yako wewe mama. Nisiwa makolo siwanifuna bakamba kutisini ngakusunge. Makuti mwamuna alibenchito aga kutenga muzari achanja. Umwa umetetulwa mami.
Tifani golimbi kila tisaleme. Shikondi ni babili tisaleme.
Nisi wakale ni makolo bako siwani food. Nisi wakale baby. Banja yako sinikona. Janeti wa uzewe. Ndalama sizinga kukule. Ai. Janeti wa uzewe. Ukonda tela ne. Osi walini.
International.
Zedwap.com.